kujira amarembo y'ijuru azakeba kamaze twinjiremo nituhagera nituzasanga turabashyitsi amajwi azaturamutsa iyo yandi yabera yandi twavuganaga n'igihe twigaga ibyanditswe umuntu ageze azasanga isanze nk'umwana ugeze wabo kumva ibyiza byo mu ijuru biradukomeza tukagira ibyiringiro mu mutima byo kuhaba bamaze usenga igihe kiraje tukazamuka ikirere tukagera hirya y'ibicu hirya y'izuba nimuvuge imitima n'amawimana ari bugufi dufite ibyiringiro by'ukuri k'urukundo rwe niyo mpamvu idutera ishema kwitwa bana bawe imbabazi zawe ni nyinshi kandi tuzibonaho kumva ibyiza byo mu ijuru biradukomeza tukagira ibyiringiro mu mutima byo kuhaba bamaze usenga igihe kiraje tukazamuka ikirere tukagera hirya y'ibicu hirya y'izuba nimuvuge imitima n'amawimana ari bugufi dufite ibyiringiro by'ukuri k'urukundo rwe niyo mpamvu idutera ishema kwitwa bana bawe imbabazi zawe ni nyinshi kandi tuzibonaho
Zawe ni nyinshi kandi tuzibonaho.